Kia shop na sina coins, itabidi nimekopa kwa DJam super lilgo tena sina phone. No itabidi nimecram kwa kichwa, sijui nilimkuta Sabina Joy. Jo furaha mimi sijui anaitwa alisema yeye mtaita anatoka Voi. Mimi ndani huni manzi wa Twitter. Huyu super alizungushia kichwa, vile nywele zinapita kwenye shingo. Woi woi, siamini ndazishika. Bad luck mina setting mambichwa. New Phantom kijani tumekiti naye Indo. Woi, kwa nini naririma? New Phantom natoka naye Peacock, vile anasonga walai mina zima. Mimi nataka mushroom aje kwangu ni handle right there in my room. Damkwata anywhere huyu mushroom. Please 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 pretty girl be my boo. Form sani mimi na wetu by two. I wanna be your tutor in my school. Nikupe permission to kill my look. Oh, ni permission to drink my soup. Keep digging even ndo nafanya. Ni mtriti vila anafaa. Shori ni mtriki na tena anatamba. Eloquent speaking hajawai stama. Akitamba ni natambol. Nipe tambla nataka sign ni msambol. Ni mkunywe chesa weka kando. Yani indio ndoto tangu kitambo.
I'm kind of busy changing paradigms. With you I know I'm not wasting my time. The love we made, my shorty, is divine. I wanna know the day I make you mine. Yeah, mushroom.
Yeah, yeah.
Nitafanya nini nikupate in my room.
Oh, why? Okay.
Lo shorty on YouTube.
Yeah, yeah.
Alifikisha kabita na kaenda maju.
Alright, okay, yeah.
Mushroom, mushroom. Mushroom, mushroom.